bani nobuchi ne mehe eh eh una bugo no no kwachuku ne mehe eh eh okwe manakala kanendu ive chugo golo no nya emeluge ewumehe owa ni ne bia no bia solo no kanyi jeje meju okwe kene kanyi ne nyeze eh eh Onye gozi lakalaka m ewumehe Umu obili gbabia gogweni Ako nwavono mmunekwu gogo Munokwu ọsọ nwanne m Wiwa na dansi ahụ owe Ewumehe ewuji m ewumehe owe Kanyi dene di yova ehe Onye nyela nini Onye kelo wanine Kanyi bunye ayinu Onye nyela nini Onye gozi laka laka me Can you do? Bet you can you do? Oh, me. If I'm a lunny man, all on Yaka Mungetin. Hallelujah, I need you. Hosanna de la Hansogi. Nenu Gassin. Papa Nenu Gassin. Ahanas a piano cacanea. Oh, Jimmy. Onye di ndụ bịa kenechu Onye di ndụ nya kene papa Ụfọdụ bata jenu nwale Rue mmachi va nwụọ Ịma fa gbalọ Ista Va gbakwulo Disemba ọzọ Ma mụ na gị Anyị bata jenu nwale N'ọlụ Disemba Ma anyị anwụla nwa ncha uwe Ọ bụ n'ezi omume anyị Ka nke ndị nwụrụ anwụ Onye dị ndụ nya kenechu Ị na nuwe owe Ewume ewuchi m Ọrọ Chukwu na-enye nwa Ị n'ụlọ ya nwanne m N'ụlọ Chukwu na-enye ego Ị n'ụlọ ya nwanne m N'ụlọ Chukwu na-enye gị Onye bilibe ya bili Ee owe Onye bilibe ya bili E nanu ka mulebe Ewume ewuji m We wanna dance ya owe Kanyi kene Jehova owe Ogwo onye nyela nindu Kanyi bunya ayenu Kanye to bala no ya mama Onye mwelo lisa chugu mune nuwa Oga neje na vaga Ogu waga ya bogie Eva ga ya fukofu Ilo chua kena mba ya musisi Ee Bagwa lo gogo na mba ya mwe Ee Okwe mano kwa chuku nendu Ewume ewuji m Njimehe owe Ako nwavono chinedu Ewumehe Munokwu ọsọ nwanne m Umu obili gbabia gogwe m Inanu ka mmunebe Ee owe Oji chukwu na ojikwu ife dị mma Ee Oji chukwu na ọkagbula alụmma Ewumehe owe Onye mele mmabịa kenechu to one of the Kennedy. Even Melonia can money. If I don't go one more to Wally, devil muddy baggy, a bever nothing on, but the loss and domancha. My game for nothing. In on that politic, my can a battle go at a time. One is silly, you cannot work at you. Devil no more to Wally, never will of muddy baggy. My van was alone. Onya den donya kenetu. Enanue, owe. Ibu banye no kwachi neme. Owe. Ibu nanye na chusi eko ike. Manye na balong wansa. Ibu balong uko uji abya ye. Manem. Owe. Ongu nando di onye ngowanaka. Enanu kamule. Onya den donya kenetu. Onye bilibe abili, umie, owe. Onye bilibe abili, enanue, owe. Kanyinte zuto imama. Kwa kanyine jo, manteja bo kanyiseje. Anyunga lo madonoka, umie, owe. Ogwonye kanyine jo, ndoga nemesi wike. Oko sisi akwa tanime, ena nuko nime, owe. If hygiene usumbono, oko sisi akwa tanime, oyime ebe kwedike, mkizi sinoka, mbelede nyelidike, mwa mbelede kanyagide, ena nuko nime, ojimo temo kudu. Mbosem yali bebe kuwe Imu ivo jime lo moji Owe ten lo moji Tine 50,000 nevele Opa soma ki gochi mu